aliyako. I'm yours baby, hey. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku daga mamrenda, bibu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby.
Baresa, all the ditties for Chopper.